ushilo hlanga emagameni ukuba wena ngeke uzungishiye ngisemanyaleni amangawe ngiphiwe indokozo ababuye nemoto sivele siqonekile awuthathu
ungalibali njalo
Ababuye nemoto, sivele siqonekile.